akuranga tira o te waka o Tainui e mihi ana, tēnā nō rā koutou katoa. Nō reira, ko te rā āpōpō, te rā o te pōti nui ki tēnei whenua, ā, ko āhua ko tatahaere anō te rehi, kia tūwai a reipa a nā hinarara nei hei kā wanatanga hō mō tātou. He ai ki ngā tatauranga o te rangahau a te reo tātaki o Aotearoa, ko te ringa kō roi roi o te nōta, a Winston Peters te kaipupuri i ngā kāri hei tohu i te kā wanatanga hō. Nā, ki te āta whera hia ngā tatauranga hō o te wā, ko nā hinara tonu te rōpū e makau hia ana e te nuinga, ā, ko tahi ōrau te pikinga ake ki te 30 mā whitu ōrau o te tautoko. Ko whai tautoko anō rā hoki a reipa, arā ko whanake ake mā te 2 ōrau ki te 20 mā 8 ōrau o te tautoko, kei te piki tonu hoki te tautoko ki ngā kākāriki, ma nohi anoa act ko heke iho ki tōna taumata haka haka rawa i roto i te tau kotahi nei, arā ki te 9 ōrau noiho. Kāre he rōpū tō rangapū mōhio ake i a nā hinara ki te whakahaere i te pūtea i roto i tēnei whenua ke piki anō ai te ora o te ohanga. Koe rā tā tamapōtaka māngai mō nā hinara ki te uru o Kirikiriroa.
Wow, ko te oati tuatai e kore mātou e maumau moni ki ngā kaupapa Māori, engari tukoa ki ngā hāpuri, ki ngā iwi, ki ngā rōpū e mōhio ana ki te whakatairanga, ki te whaka... Hauora i tō tātou ohanga Māori. Ko ia hoki tāna i kōrero mai ai. Well, me kia uka nei, e kore maumau ki ngā mahi a te bureaucracy me te consultocracy. Koe rā tete o ngā mate nui e whakamāwiwi nei i te pāhek, i te ohanga i tēnei wā. Ki tō mātou ake whakaro e pai ake me tōhatoa ngā muni tāke nei ki ngā tāngata e mō e ana ki te whakatūwhare, e mō e ana ki te whakarauora i te iwi.
Ko te Māori nei a Tūria Schmidt Peke, tētahi o ngā morehu e ora tonu ana i roto i te kaupapa Treasure Island, he kaupapa e mātaki hia ana e te tokomaha i tēnei wānei, kia te huri ake tātou ki tēnei uri Māori e kōrero ana mō te whēako Treasure Island.
Mōku ake ko te kore karekau he parepaku, ko te kore hiko, karekau he ipirangi, koira pia ngā mea uaua ki au. Mō etai o aku hoa, ko te mea uaua he e mokemoke ana rātou ki a rātou whānau. Engari, kāri au te tahi tāni, tahi tamariki, no reira, he paku hararei ki au, i te wai painamu.
Ine ngeto e te iwi ko ngā hā kine kina. Hei te pōne ka tū te tuatahi o ngā whiringa whaeti o te whakataetai futupōro NPC, kei te whakamanuhiri a Taranaki i te kapa o Waitaha, hei te whitukaraka a te pōne. Hei a pōpō ko te whiringa whaeti tuarua ki Wainganui i te matau a Māui, rawa ko te whanganui a Tara ka tū a tērā whiringa whaeti ki roto i te whanganui a Tara. Hei ki ngā kōrero kāre roa ka puta te whakatau i te kaiako i te kapa Warapi, rā ia Eddie Jones, ko mutu tana whakaako i a rātou, kai te hoki atu ia ki te whakaako i te kapa o Hapāni. Koe ra ngā hā, kine kina, kia ora.
Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko
nā te mānga.